musicblog.co.
Side trip.
Z Boys International, 408 Empire, Ray D, Mr. Al, Gash.
Drop chain on the mix.
Mabine, mabine, ni yose. Kukwa tolu pia ni wose. Sona nguni bine di yose. Wala kwa tolu pia telose. Chona imbile chalo na wantu. File teo muntu vifoika kuwantu. Sote kwesho kwamba kofia mapili kiti. Kusambe miti wane pafshili kiti.
Nimu watu mfume fshili.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Nimu watu mfume fshili.
I'm ready to work it for success. Umfana chimbi chile testi.
Mabine, mabine ni yose. Kukwa tolu pia ni wose. Sona nguni bine ni yose. Wala kwa tolu pia telose. Chona imbile chalo na wantu. File teo muntu vifoika kuwantu. Sote kwesho kwamba kofia mapili kiti. Kusambe miti wane pafshili kiti.
Nimu wantu mfume fshili.
Nimu wantu mfume fshili kiti.
Nimu wantu mfume fshili.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Boys International.
Nimu watu mfume fshili kiti. Nimu watu mfume fshili kiti.
Listen. Zandila punch tonoti kubantu. Mabine ifyuma fifuma kubantu. Ifundula bantu kachula kubantu. Muntu aseka festalisha so. Savanta kalawa no kwate koles. Wombeshe chalwe chili fupa. Life begins at 40 love and your what one more never for 10 years. Ukusambe chiwate upondo ifyuma mukungo fibambita balala. Bakukwata ufile wapive live. If you ma tupenda kubantu ifu. Abamfuwa pobu chusho fobu mfuiko.
Mabine, mabine ni yose. Kukwa tolu pia ni wose. Sona nguni bine ni yose. Wala kwa tolu pia telose. Chona imbile chalo na bantu. File teo muntu vifoika kubantu. Sote kwesho kwamba kofia mapili kiti. Kusambe miti wane pafshili kiti.
Nimu watu mfume fshili.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Nimu watu mfume fshili.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Fuchi. Fuchi.
Nimu watu mfume fshili kiti. Nimu watu mfume fshili kiti.
Fuchi. Chimafuna food but never use juju. Mahaso mubantu atinge na chem hood. Wasankala na mawari vizaka nkala tabe good. Mabine, mabine, life in money. Work hard, play hard, penda kuma zali. Cheni funa cheni money, ona pesha poka de. Nimafuna cheku jira nikankare dugude. Chonka, pende, ono kumalende. We sweat hard from the head go to the end. Muzoga ulia mawenda. Iba beregeti ya bayonu amenda. Kuzwa muzira nchejo jasiga.
Nimu watu mfume fshili.
Drop chain on the mix.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Nimu watu mfume
fshili.
This work kiti.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Nice ways.
Nimu watu mfume fshili kiti.
Z Boys
fshili kiti.
Chim's Dollar K.I.D. King Cobbs Lady. Mr. Dre to the D, Lost Down Young Chizo, yeah, L2 Nawaelo, Umujoza Cham City, King David, yeah, Drop Chizo.
Biki mani JP, biki mani PC. Nimimona, nimimona.
Bass off,
Mr. Zeke, I see you.
Just
King Silver,
Lil Gabi,
Ludoma, Nya Chan.
Hey yo, Kekalom.
Musicblog.co.